Yeah, yeah.
Oh no, mana, oh no, mana.
Oh no, mana.
Bienvenue, music. I can record everything.
Oh no, mana, oh no, mana.
This one again.
Oh no, mana,
and your guest angle, you will come with nobody.
Oh no,
mana, and you did that. Mokama Katunda Yapololi. Ono dema sati zanga kwebasa zeko mkasori. Ono mana, ono mana, ono mana.
Wawoi, oi. La fien kuta matai. Jekwe mchala nze mwami. Jakule miawa testari. Jakula kama penzo manyezani.
Katunda kandete. Bie bie vika wakansende. Bata tuwa gala bagende. Love you ono mana ya dembe.
Why you want no minute over hawa? Wagala nyo baby mama. Biri biri yevisana. Kubavali teba kwana.
Kubavali kukua kano. Abazina nyo bazila kano. Waka nyumira nyo wanyumira kano. Kote buzi wetu sule wano.
Ono mwana njoke zange ya buka mwetogori. Ono mwana nyerira mukama katanda ya kolori. Ono dema sati zanga kwebasa zeko mkasori. Ono mana, ono mana, ono mana.
Changanga kapira. Kwankubisa ndigi zanga kaswida. Mwita swida mamasita. Love yendeka hai margarita. Love yendzi ukize ya mama. Chango msimbi nekunaza. Bafe kubalite wakupaza. Kubangenda kuya kalabita swaza.
Kanya mazina kanzi chukize. Wona kazina jako gaiga.
Memu kwa nukoli muzi chukize. Wena mula wanjaku muita.
Choku wakali kuku wakano. Abazina nyo bazina kano. Baka nyumira nyo wanyumira kano. Kote muzi wetu sule wano.
Ono mwana njoke zange ya buka mwetogori. Ono mwana nyerira mukama katanda ya kolori. Ono dema sati zanga kwebasa zeko mkasori. Ono mwana, ono mwana, ono mwana. Oh boy.
I feel all you dying. Till the night is down. Just get it right. I want to burn the floor. Don't ask me why. I want to feel you more. Tell you.
Kizi wona kasina.